It has been a long, long time. Lunatic takes time. So we record this.
Chabwelele munsi muno
iva mutuyo
okwe wayo nokukola ennyo ssaako obunyikivu betwatandika nabo banafu wakati bafuna obujja ndi mukozi kyovola baŋŋandiko bwe
ntiyo
atakulaba yagamba ffe kisa kya mukama twali tetufaananika olusi bw'omanya ennaku yookeera kye kinkeza n'enkola abasiba mukulekaana mpaawo kye balifuna mpozi okusembaswa
tebalirya ku mugati gwa bulubandi balirya bukunkumuka nkubuulira kola ng'omuddu olyeng'omwami ense kwagala oli bulungi
paawo ali kujuna mu nsi muno
ne b'olowooza bajja kukuyiwa
entanda ya leero gye nkusibirira weekolere onokusuubibwa tewali kyenfunye kya bwereere mu nsi muno
iva mutuyo
okwewaayo n'okukola ennyo ssaako obunyikivu
iva mutuyo
betwatandika nabo banafu wakati bafuna obujja
iva mutuyo
ndi mukozi kyokola baŋŋandiko bwe nti
iva mutuyo
baliweerwa nnyo ng'oli yala katolina yadde sooli kusala njala tebaagala tukolere mu kibuga baagala tukolere wabweru w'ekibuga tebakulemesa omukisa gw'ekibuga balumbe nalo balumbe na kifuba beekobaana nnyo mu bukuukuulu tebaagala tukutula eddiru n'abasudiiru tubanga bapangululaawo emitego bagitegululaawo abantu abo bankwe nnyo ekyewunyisa mulimu ne banno abantu abo mwana bambwa nnyo tewali kyenfunye kya bwereere mu nsi muno
iva mutuyo
okwewaayo n'okukola ennyo ssaako obunyikivu
iva mutuyo
betwatandika nabo banafu wakati bafuna obujja
iva mutuyo
ndi mukozi kyovola baŋŋandiko bwe nti
iva mutuyo
abatulwanyisa mukama balwanyisa amaanyi tetwafuna galwana amaanyi twafuna ganagakola baligera nkoona tebazijja kumulamwa kiba kibi nnyo buli lwoti okutandika lunabe etandise no matawati ekibuga tukiyingidde bazira tone lunabe suna beni lunabe simoni maseruka omwana wa mama sayonike ticha ticha tewali kyenfunye kya bwereere mu nsi muno
iva mutuyo
okwewaayo n'okukola ennyo ssaako obunyikivu
iva mutuyo
betwatandika nabo banafu wakati bafuna obujja
iva mutuyo
ndi mukozi kyokola baŋŋandiko bwe nti
iva mutuyo
jakobu omutuuze
faridi